stronger, yeah, yeah, yeah. All we do is design, yeah.
Magic anger on the beat.
Uradi na jipa fresh, niko kwa win-win. Kama madawa na dunga za mwezi, plaga ni real deal. Mali ni safi, tusha kiwasha, chain na chupa za lim. Kidole mnisa, ulinitoka, hau kujua na win. Nikiwa block, ulinitoka, hizo makol sishiki. Nikala lanjana, bada wefalo, kacheka juu uko na pesa. Tochi wa my bro na vida, nilikujenge ya mabits na pressure. Na uka ni ghost, uka nitoka, minikabaki na Mungu. Na sina time ya drama, tulaki hata ninge kukanga. Mihu chill na wakua. Kora, 90% na wate ni mambanga. Full force yo koma, deep in my heart vile nile munyonga. Deep in web bombo, mwona urudi unataka kusongwa. Hati unataka va, soma DM hizo beza feature. Chavez wanga mbao, uli nitoka ukanieka distance. Zai niko na zadao, uneza kuchuna ni kuweke distance. Zai niko na zadao, zai niko na mazao. Yeah. Uradi na jipa fresh, niko kwa win-win. Kama madawa na dunga za mwezi, plaga ni real deal. Mali ni safi, tusha kiwasha, chain na chupa za lim. Kidole mnisa, uli nitoka, hau kujua na win. Nikiwa block, uli nitoka, hizo makol sishiki. Nikala lanjana, bada wefalo, kacheka juu uko na pesa. Tochi wa my bro na vida, nilikujenge ya mabits na pressure. Na uka ni ghost, uka nitoka, minikabaki na Mungu.
Every time that I ride, you switch it up when it got heavy. Now you're showing up, smiling proud of my gains, yeah.
Na sina time ya drama, too lucky hata ninge kukanga. Mihu chill na wakora, 90% na wate ni mambanga. Full force yo koma, deep in my heart vile nile munyonga. Deep in web bombo, mbona urudi unataka kusongwa. Uradi na jipa fresh, niko kwa win-win. Kama madawa na dunga za mwezi, plaga ni real deal. Mali ni safi, tusha kiwasha, chain na chupa za lim. Kidole mnisa, uli nitoka, hau kujua na win. Nikiwa block, uli nitoka, hizo makol sishiki. Nikala lanjana, bada wefalo, kacheka juu uko na pesa. Tochi wa my bro na vida, nilikujenge ya mabits na pressure. Na uka ni ghost, uka nitoka, minikabaki na Mungu. Uradi na jipa fresh, niko kwa win-win. Kama madawa na dunga za mwezi, plaga ni real deal. Mali ni safi, tusha kiwasha, chain na chupa za lim. Kidole mnisa, uli nitoka, hau kujua na win. Nikiwa block, uli nitoka, hizo makol sishiki. Nikala lanjana, bada wefalo, kacheka juu uko na pesa. Tochi wa my bro na vida, nilikujenge ya mabits na pressure. Na uka ni ghost, uka nitoka, minikabaki na Mungu.